Coastline Studios, Henry Pan.
Ebintu kati byadobonkana, nomukwano gwaffe ne gweyawulamu. Ze nagalawo ne saluni we nalinkola, zera kati nsiba waka. Omutima buli ssaawa guba gukuba, ebirowoozo bindi wuwo. Kumisinga kawowo kokukamala, ebiriwo ng'okutabimanyi. Kanjira ntambuza ebigere nve mu kwekoza, paka lwe ndikutukako.
Because I miss you, I miss you dear. Ungambe I need you, I want you honey. Kuite mami mami opita daddy daddy. I miss you baby. Kuite mami mami opita daddy daddy. I want you honey.
Ziwati sapu zempele zo ziraba, zichimalo kuchogera. Ulavulavu wempele zo mulaba, mumalo kuchinyonyola. Tinkwagalo kufa kumisinga nyo, mumalo kuchinyonyola.
Agenda naseka, omwana agenda naseka, agenda naseka. Nolaba smairo, agenda nakanyenya. Olusa agenda nakanyenya, agenda nakanyenya. Ngolonze wengunywa, agenda naseka, agenda naseka, agenda naseka. Tige nolaba smairo.
I miss you, I miss you dear. Ungambe I need you, I want you honey. Kuite mami mami opita daddy daddy. I miss you baby. Kuite mami mami opita daddy daddy. I want you honey.
Ebintu kati byadobonkana, nomukwano gwaffe ne gweyawulamu. Ze nagalawo ne saluni we nalinkola, zera kati nsiba waka. Omutima buli ssaawa guba gukuba, ebirowoozo bindi wuwo. Kumisinga kawowo kokukamala, ebiriwo ng'okutabimanyi. Kanjira ntambuza ebigere nve mu kwekoza, paka lwe ndikutukako. Misinga zikisizo wo wo, misinga zismailozo.
I miss you, I miss you dear. Ungambe I need you, I want you honey. Kuite mami mami opita daddy daddy. I miss you baby. Kuite mami mami opita daddy daddy. I want you honey.
Remember where you got it first. www.djericom.com.